sanguka nova mu nseno tolowooza nti omaze ne gyogenda kimanye nti omulaba kuketa genda wali wakusekera leero nolowooza nti omaze naye nga bambi obulamu bwo buziisa amazima z'abantu b'ensi mbagenderedde balinga busa bwa mbogo bukala kungulu ng'ekiri munda baba tokimanyi kale muganda wange beera mugezigezi ate omukesi olwomulabe wali beera ku ttaka naye manya tonafuwa ng'omulaba kulaba kuba ye kyayagala bwe buli kadde obeere mu maziga naye mukama samula maziga mukwate kolano nasanyuka tonafuwa ng'omulaba kulaba kuba ye kyayagala bwe buli kadde obeere mu maziga naye mukama samula maziga mukwate kolano nasanyuka yadde bikunyiga ku mutima bingi amazigo olina mangi naye guma muganda wange yongera kulwana ebirungi biri eri mu maaso ne mukama waffe atulinze okutukulisa olutalo ne tulwanya amazima tulyoke twamala emidaali egyatutegekerwa mu maaso ge twabalwanyi otuuka ku buwanguzi naye manya tonafuwa ng'omulaba kulaba kuba ye kyayagala bwe buli kadde obeere mu maziga naye mukama samula maziga mukwate kolano nasanyuka tokigeza tonafuwa ng'omulaba kulaba kuba ye kyayagala bwe buli kadde obeere mu maziga naye mukama samula maziga mukwate kolano nasanyuka musumba wange ng'omulaba kulaba kuba ye kyayagala bwe buli kadde obeere mu maziga naye mukama samula maziga mukwate kolano nasanyuka.